Blanky. Alongside the grain,
it's a camo soldier.
In a love session,
I am a music. And you know how we do it.
Sisinkanye banji mu lugendo lw'omukwano, bambi newadde banji nga nsuubirayo ssanyu. Naye ate mu bonna sifunye ku ssanyu, mazima ebadde nnaku gabadde maziga, kwekubagiza kwevuma. Naye ate kyemmanyi y'omutuufu gyoli, kati nsazeewo ku luno kankugambe. Nze nkoli nze omutuufu oluddeyo nawe, enkoli nze mukwano oluddeyo baami, abafere balaavu omutima olisanga bagumera. Wabuze mu mukwano mtimo lisanga waguse.
At the first girl she gave me pie, na nyini kamu buto na sikanga pani, katindi wanonzunga sirina na manya. I'm not comfortable, I know the fight. A my time akasera kari tuka, anange mfune yomurunchi nga yaka malaika. Ndi mwakala nyonze mutuali ni wakamu lage tata mama wamela na rechika. Okay baby, si wali mutufu, we wangamba mbu elifu ndifu no mutufu. We wandaga nyonga ori mubufu, na yogwa ndifu na alibafu gano penirufu. Talikola vya rema ne msuza, ononda ira mpawa swe yali msuza. We shall be like a Beyonce and Jay-Z, a cause should be of perfect size. Oyo wenize aliba mulunji, omu kwa no wali kumpa mulunji. Yeah, yeah. Mtula nendo woza yani, nekuwa wafana nyikalo wafana nani. My question is, ama nyako bayani, yandi wa mu China o wana mu Japani.
Zenkoli ze omtufo ruteyo nawe, enkoli ze mkwano ruteyo vami, bafere balavu omtimori sanga bagume.
Ayona jori baby zemkulize, everything changes zemkulize. Mutima mugule, muliango mugule. Jori bambi oludeyo, akama enter my life. Yeah, yeah.